la 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 la. Maisha, maisha. White light again, Miss Bami Dundo. Rapture,
Little one.
Maisha ni safari sitokata tamaa, nazidi kujikaza nsijangusha jamaa. Hata nikose dom, bora nimegrow, naamini nitakuja kuperform. Maisha ni safari sitokata tamaa, nazidi kujikaza nsijangusha jamaa. Hata nikose dom, bora nimegrow, naamini nitakuja kuperform.
Umaskini si kilema, na wengi mshanisema, huku mimi na hema, vita mnanipiga tena. Baraka za Mola huwa haziji kwa figa, jumana na wajibika na jua siku itafika. Nishazoea majanga, kulala kwa varanda, longi kupiga viraka, kulala bila sapa. Nimepitia mengi before nikawa rapa, na mini itafly tu kama grasshopper.
Maisha ni safari sitokata tama, nazidi kujikaza nsijangusha jama. Hata nikose dom, bora nimegrow, na amini nitakuja kuperform. Maisha ni safari sitokata tama, nazidi kujikaza nsijangusha jama. Hata nikose dom, bora nimegrow, na amini nitakuja kuperform.
Kila siku natafuta, yani niko on toes. Nikipata do, wanadai na mapose. Chongeni mchana na usiku mtados, ndandika mistari usiku na mchana nda flows. Meni piga vita moyoni na majera. Maisha ni safari na swag ndio bala. Usimcheke mwenzio eti amelala nja, sawa na kutusi mkunga na bada hujaza. Wanaona sifai, life ita change, ni bike and tie. Nive suti, at least ni nyonge tie. Nikitupa mistari wanasema rapture ni mkali, na ujanja wa sungura. Na kula kidogo vingi na jua madhara. Ubinadamu ni busara, kwa mjinga ni hasara. Heri kuishi fukara kuliko kutoa kafara.
Maisha ni safari sitokata tamaa, nazidi kujikaza nsijangusha jamaa. Hata nikose dom, bora nimegrow, naamini nitakuja kuperform. Maisha ni safari sitokata tamaa, nazidi kujikaza nsijangusha jamaa. Hata nikose dom, bora nimegrow, naamini nitakuja kuperform.
Naheshimu Mwenyezi Mungu, natafuta jasho langu. Mie ni mtumwa, nawapa bari kama njiwa. Umri sijazidiwa na bidii sijaibiwa. Kila nachokifanya najua nitafanikiwa.
Wanasema kwamba maskini afanye zaliwa maskini, ila mimi sitada. Umaskini kwanza naona haunifai, mtabonga bonga ila mwisho mtalai. Mnajichocha na hizo pesa zenu, naheshimu Mungu bora mimi.